wa gang na tafu tafu rana kutana na pain. Kama hivi ndivyo Mungu alivyoandika is okay. Always respect your pain.
Sometimes then I quite dilemma screen na fanya by screen na fanya jema.
Oh, he goes the woo, angels and devils all night.
Angel ananita, wakata ananita, na devil ananita, kama
kiyama nigga.
Angel anasema, slim saa skiza, njoo kwenye mwanga, toka kwenye giza. Hata kusaliti kabla hata ya jogo, haja wika.
He goes the woo, angels and devils all night.
Devil anasema,
slim skia, let me make one thing clear. Najua ni mangapi ulopitia, na mabaya wala kupanya. Waoneshe who you are, nigga, si wenye skia.
He goes the woo, angels and devils all night.
Devil's a liar, angels don't lie. You wanna drown, no, you wanna fly.
I wanna fly, fly, but devil is telling me something you know that I like.
You wanna devil, na kwa dangerous. You wanna devil, I'm in danger. Mwambia angel, aje mapema, sababu devil kashika tena. You already know, chakafo kwenda, nsipo kuwa strong atani beba.
He goes the woo, angels and devils all night.
Nde kutembea na devil, but I see devil coming to my angle. Ananipiga kamba nifanye tendo. Namomba Mungu baba nitumie angel. Tangu na tangu devil alikuepo, sababu Adam na Eva kula apple.
He goes the woo, angels and devils all night.
Dada Nema please no mbe, Dada Layla please no mbe. Nikilala usiku I'm scared, squeeze napata sana nightmares. Lota mi na baba tukongea, nkamwambia I wanna go right there.
He goes the woo, angels and devils all night.
Since I lost my daddy, I lip on the edge, and now my sisters and my mommy. God bless me, 20 crazy jewel. Devil nani, angel nani.
I tell you blessings.